dedim now, hayle dedim now. Agi dedim dan dan now, hayle dedim dan dan now. Dan 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 dedim dan now, hayle dedim now. Hayle dedim dan now, hayle dedim dan dan now. Dan 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 dan. Chave si cate amare, hai de gidi ta den nao. Ame santai le barbale, hai de gidi ta den nao. Manga menge mukte pia, la den aira de tata lao. Whisky cola e tequila, la den aira de tata lao. Chave si cate amare, hai de gidi ta den nao. Ame santai le barbale, hai de gidi ta den nao. Business sura make it out. Hai le 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 le